Musale mukama echecho muwendo munji okubo okusanyo kira konungamya mu makubo agobutu kidifu chinyambe okole byo byoyagala namboyi tabana nganange mbamu ngotumanse
Singa basanyuka, I never want to my mind.